ya busungu ikabyanga utunguru mu kiyungu
lingwana fesha
mutima gwamwe bo bamenya bazadde bamwe bevu maganya
cyawe
fate muzika
omanyi muli bakujukiza
abaloga befula bayamba tubamanyi butabagamba abafune namba yange mwalya jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi cyo mukaza wewa tujayo kasolo muje kulyari nyebwa oba sicho uwo kumande oro kuna mukasempewe
nako wazengo muntu kati nera galavu zengo muntu nako wazengo muntu yaira byubi yamba kwengo muntu
kati mwe 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 umoze tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze daba nobulamu bwange mwe umoze kati mwe 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 umoze tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze ndaba nobusente bwange mwe umoze sogera kuchitanga takota fari nina mumwa sichingangari bonta bulanchu sakalanga kanzari tontabula we umuze wamanyira na sengu kanemfa yo na gwa history na jenko la byafa yo tomatira mhm
ani afa yo
tontabula we umuze dia ex we umuze
chalia manga yo sexy
we umuze
tena wasite moyo sexy
we umuze
o manyi muri ba kujukiza na ko wazengo muntu kati nera galavu zengo muntu nako wazengo muntu byaira byubiyamba kwengo muntu
kati mwe 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 umoze tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze daba nobulamu bwange mwe umoze kati mwe 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 umoze tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze daba nobusente bwange mwe umoze abaloga befula bayamba
mwe umoze
tubamanyi butabagamba
mwe umoze
abafune namba yange mwalya Jababulo kinga muchata ipinga na watamanyi cyo mukaza wewa tujayo kasolo muje kulyari nyebwa oba sicho uwo kumande oro kuna mukasempewe
nako wazengo muntu kati nera galavu zengo muntu nako wazengo muntu byaira byubiyamba kwengo muntu
kati mwe Tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze daba nobulamu bwange mwe umoze kati mwe 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 umoze tewali chemu ngamba mwe umoze kati mwe 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 umoze daba nobusente bwange mwe umoze